laboraro re itse jalo gore e laboraro mongwe le mongwe ga e se mokgwa ke molao re kopana fa le Dr. Tumiliu mo sekutlhaneng sa rona sa tsa
boitekanelo.
Malaria ke parasite e leng gore it has two life cycles. E grega mo the mosquito, particularly the Anopheles mosquito, and then e grega gape in the human being. So there's four types, variations is falciparum, and then ovale, and all those things according to whichever one, the four different types. Mm-hmm. But the serious one get Plasmodium, falciparum Plasmodium. So so basically this is the one in which it causes most disease in the human person. So highly in the mosquito, usually come to analyze, let's start small ago, especially caribula to year to the summer season mo lokho tla berong tsa longwa ke mentsan. So ga motho ana le malaria, that's where now it's actively replicating and all of those things. So yeah, that little mosquito ite go pa madi a motho ona leng malaria, that malaria, that disease as well. And then that disease goes into its gut, replicate, and then it been in the salivary glands. So go yona ha e cause that much disease, yona ga ena botata yalo. So next time ha mosquito etla gape kopana le motho gape, kere e fira ka madi, especially tsa basadi. Tla fira madi, so etla e go loma gape meo, especially o pregnant, a ita loma. Ha go loma, mosquito ha e ja, etla e ntsha gape se se leng teng mo go yona. So the salivary gland e be ntsha that malaria e leng mo go yona, e be tsena mo mothong o senang the disease. So malaria, that ntho ya teng e be ya to the liver. Ha e tsena in the liver, e ka nna dutse quietly fela. Ha e dutse for yona, ya reproduce, ya ikoketsa. Bona ha o symptomatic, ha o bontshe ka nako ya teng. And then ha e se le ready yanong go setse go nnile tse dintsi, e be di spela out into the blood system. Ha e tsena into the blood system, e be latela yo red blood cells. E tsena into your red blood cells, e be ikoketsa. Ha e ntse ikoketsa, obviously red blood cell ya gago yanong ya senyega, e be ithubega. Ha e thubega, o bo nna le those symptoms tseo tsa teng, tsa go nna le the fever, o nna le the chills, o sa ikutlwe le monate. And ka nako ya teng, because your red blood cells tsone di a thubega, you becoming anemic. A kry yanong red blood cell population ya gago ya ko tlase, o nna anemic. Ka nako wena o keithara e diragetse ga bane go fedile ka nte, no, it happens ka di-cycles. So go nna le cycle ya ntlha, go nna le that ntho red blood cells, and then ka fa gape di ntse di tla di reproduce, and they're still active in the liver. So it happens, it continues and continues, and motho a teng a nna a lwala, tla bona maybe a nna for a lwalanyana, and then after 72 hours ka re motho a teng o shapunyana, and then di tla gape di-symptoms, so yalo yalo. So that's why it's important gore how to are from a place, whether it's some of our provinces mo South Africa bo Mpumalanga and stuff like that, di-sentse nna le malaria. So how o tswa from a place gore o itse gore e na le malaria, it's important for once o simolola bona those symptoms, ke gore they can either be mild or they can be terrible, you must go to the hospital gore ba go checke gore a na o na le yone malaria. So No, you know, it's an interesting condition, and we take it for granted. We are sharp, and unfortunately, but we are very vulnerable. We are born with a lot of people who are immunocompromised, and me o imileng. To her unborn baby. That's why we always advise for how ideally mama ska ya go. You know. So ideally me rather dilo go gae ga go wa go Kruger National Park because she has to take that medication and you know it's not nice. So that's and then afterwards ge khona gore ga go ntse go ya ena more complicated e be ya to some certain areas like for instance ya go ya go the brain. So ha tsena go the braining and then it because other neurological symptoms. So it's actually more severe than we believe.
Ya no har lebella the treatment process ke itsana ko e kae go ka fola a ke ka o bewa jalo mo medication eng kana gona le ba eleng gore he treatment has to be different kana it's the same treatment for all age groups le batho ba eleng gore ya itse gore ya ka ntse bua gore gona le batho ba eleng gore you are compromised health wise jalo le jalo. So ke ka treatment e ya tswana for batho ba botlhe kana gona le mono gore tsa majalo e farologana teng.
Well, the first part of treatment would be before you get the condition, meaning there's a possibility of malaria. We give you prophylaxis. So you have to take your prophylaxis depending on the type of antibiotic or brandy. Once a week, every day, before you go to that place. This doesn't mean you're not going to get the condition at all. You can still get it. And then how buwako, and then you do have the symptoms, we treat you get the antibiotics. Ideally, you have to be treated in the hospital because but the complications, and one of the complications go these are shukira motoko tlase. So you have to be monitored. You have to be khotsebi gore ga o nile le those particular complications. So ideally, you want to admit motho a teng go spetlele a kreka the drip, and then after the drip or at least for monitoring the sugar then I can discharge you. It doesn't take long for to the condition thing, and unfortunately it's been a while elo gore ga re bone the cases in our area because ga ntse be le gore ditswa go godimonyana go bompwe malanga certain areas the case at and stuff like that. But yeah, it doesn't highly mobile gone. It's you have to admit the child, you have to give the medication ka drip, you can't give it orally.
Yanong doke bile o ntse o bua ka ntlha ya bana ntse re itse thata gore bolwetse ne ke sa itse le gore a bo tshwara le bagolo, ne ke ipolelela fela gore bo tshwara ba ba ko tlase ga dingwaga. A go ya le ka gongwe kana ka re di season a gona le nako e le goreng highly season e re tseng kgotsa e le selemo yana ke yone nako e le goreng rate ya malaria e tle go nna ko godimo.
Definitely as long as it's le the hot season, it's le the wet season, ra itse gore re bona mentsane mo go ntletseng metsing yana teng mo go na le these little puddles nyana gore go na le pools of water ke mo teng mo tla itlhelang mentsane e tletsetletseng yana mo teng. So usually in the warm season that's when it happens. And ga o bua ka bana, children under 5 years, honestly, we advise for Oscar Lungwana Kokona Ling malaria because that medication, you know, Haika Motara Bone, they complicate far quickly and worse than fatiguing adults. So, Lauka Mofa the prophylaxis, ideally, we don't recommend giving the child the prophylaxis because it's an antibiotic, Lone, Elohorna, the complications. So, rather, I want to give Melahora at 5 years and then would like to decide Horotla Musa to that place or not. And then, Hapa Harubuaka, like Honali, Batubabang, Babara Ling, certain type of hemoglobin, but they're protected because hemoglobin ya bone ga ya ka hemoglobin ya rona ke batho ba nang le what they call sickle cell anemia. Usually ke batho ba kry-a ga go bo West Africa go ya ko godimo. So hemoglobin normally a round ya bone e ka re kry-ang half moon shape, and because of that they're protected from getting malaria. So bone ga e batshware like about your
yeah.
So the red blood cells are not both the same as ours.
Nerebuwa jalo ka malaria because mosadek beke eno e ke beke no gore bo itse jalo thoko go ka tsebusa batho ka ga bolwetse jono jo ba malaria. Me bile kere re se ke ra tshoga re itse gore se tsedile gone di mosquito se ka re ga re bone ba re hey malaria ke yo re itse jalo gore gona le mafelo ya ka Dr. Setsa ka ile a leng gore yes malaria o gone ko me doctor gongwe fela go kanela baretsi lenane la dilotsene gore tlo go tsama jalo re bua ka tsone mo kgweding eno e ra itse jalo gore kgwedi eno e ke betseng jalo thoko go kana disability rights awareness month gareng ga tse dingwe re tlo go keteka letsatsi la bana mo go yone kgwedi eno you know diabetes le one ke mangwe maletsa le gore a covered mo this month of November jalo ke baretsi le bone ke itse gore batle ba bankanye dipotso for Dr. Leo. Those are some of the things tseleng gore re tshanola jalo ke go ka di lebella. World Radiography Day Leon is also coming up, so there's a lot tseleng gore tlo go tsamantse jalo ntse re bua ka tsone. Ke a itse ya bana shame re tlhoka a whole show le Dr. Leo.
Ebile ke sa go tsene ga nong wena doc, ebile ga o kaela tlhoko ko malapeng a bantsi dipotso tse dintsi tse tlabeng re di kry-a wena motso ke dipotso tse e le goreng di tlabeng di bile thata ko baneng jalo gareng ga tse dingwe go na le baimana ba e le gore le bone ba tlabe ba na le dipotso tse batla ke dilo tse e le goreng re tlabe re di lebeletse jalo mo kgweding e re ka tswang e le gore re mo gone wena tamo o go di gata rentse jalo mo breakfast
a no ke a bona ka taxi pa
go simolola hela ka ausi o ka kwa reception nene ausi o ka reception o bo heta mo kantorong ya CEO mo lene o bo tla ka kwa
ausi ke re pressure ke a shopping ke a shopping ke tsena ka ha ile ka nne sentse ke go batla e ka reng e flereng yana le bona watch this page
e go tsana hectic go tsana hectic. Ya wa bona ke re khangentse ke bua re he doctor o ntumile gore maabane mo sito ka o tlapelo a ka nna botlhoko ya no re ba wa
e bile pele re go lotsa ma doc o fitlhele gona le di product tse tla beng di rekisiwa mo mabenkeleng a farologaneng fa go ntse go te e ya thusa gore o e tshase mo matsogong gongwe jalo kgotsa o itshase mo mmeleng ka ntlheng ya gore mosquito ga o fitlhela product eo ga
o kitla go loma
bonnete ba sose bo mokae.
Actually di a bereka, a lot of them di effective because if le ka samayana rata go dula ko ntle go mogoteng everything they are effective but also go reka keresenyana di product tse di na leng something called citronella o tshuba kerese ya teng e kopa mentsane.
Okay.
And then yo I try to look for that plant hela we jetse hela mo jarteng e ya go kotsanyana. And then World Health Organization in a le program in tang these nets to kgona go di around your bed mo e leng gore yanong go sira se ka dilo tsa malaria mo e leng gore they're soaked in a product e leng gore ya dikoba. It works the same way as the e we tshasang on the skin. And then of course go advise you gore o no apara di long sleeve clothes tse lo ha lo tsama in place tse leng gore go na le malaria and things like that, just to also cover up a little bit so that you're protected.
Pele motho a ka botsa ka bana ba bannye wena doctor gore mo ngwaneng o monnyane o ka rotloetsa bo mama gore ba direng to protect them against the mosquito ka gore hey tlhola go le sono nyana skepela sa modimo. Exactly
the same thing ya gore you know keep the child away from black and ale malaria ideally o tswale like just bo bone bo di nete tse o tswala the gateking the window the house the window gore ngwana a ne in a room is nine that ha ke sure ka go tshasa those products on a child on a baby skin though there are some gona le tseleng di wipes tseleng gore gona go di tshasa tseleng gore apparently they're very safe for little baby skin so you can try those but other than that just try to avoid places that have malaria. Obviously mo area ya rona we can't and ya rona ha rena malaria so it's not so much of a big deal but go di place how is ro go travel go di place tseleng gore it's e teng go do take those necessary precautions mo ape se ngwana o cover up gore a ska nna letlalogele ska nna that exposed.
No doc re a leboga tsedintsi re tla di bona gape mo bekeng e tlang go gontsi gore tlo go bua ebile re ka re ka simola ka yone ya bana ebile mo bekeng
children's rights yo speciality tsa me
doc tsali re lebogile
nna le tlholeng sentle le
tsotsile le monate
ke no re tla tlhola sentle o tlhola o pakasela le wena o tlhola o pakasela
o dumedise le di patients o tla
o ke a leboga ba re Mr. Nicky re hello re bua jalo le kerapetse po ka go kantorong ya tsedikgang o tata re bolela jalo gore lefatshe la rona lone le tsweletse jalo go ka fetoga ka mokgwa le tsela e ntseng jang.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Salwago.